Asikubingelele ke mlaleli kungolwesine ntambama ubingelelo uVicky wakamasuku ohlelweni esethulela ngelokuthi ezinhle umnyango wezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu. Ngolwesibili ungqongqoshe wezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu KwaZulu Natal umhlonishwa uSiboniso Duma uyiphethele-ke le nyanga yabesifazane ngokuba nomcimbi nabesifazane abasemkhakheni wezokuthutha nowezokwakha. Lo mcimbi ubuse inkosi Albert Luthuli International Convention Center eThekwini. Inhloso-ke yalo mcimbi bekuwukuhlomisa abesifazane ngokusetshenziswa kwemali, ukuhlomisana ngamasu ekuthuthukiseni imisebenzi abayenzayo. Sibe nengxoxo-ke naye umhlonishwa uDuma, ingxoxo yethu ihambe kanje. Osukini olukhulu oluhlelwe umnyango wezokuthutha nomnyango wezokuhlaliswa kwabantu oholwa ungqongqoshe umhlonishwa uSiboniso wakaDuma. Hey, sithake sixoxe naye ngoba sesizwile eyibeka ngempela izathu zokuthi kube khona lolu suku. Sithake sixoxe naye ke sizwe namhlanje sikwamukele emthombeni.
Sibonga kakhulu ke bamviki, sibonga kakhulu ngokusinikeza leli thuba nabalaleli bakhe ekhaya.
Ngithande kakhulu umbhalo engubone laphaya phezulu othi inspiring hope for a better future, ukuthi ngempela sivuselela ithemba ukuze sibe nekusasa elihle. Ngithande kakhulu lo mbhalo. Angazi yini afike engqondweni uzube nalo mbhalo omhle kangaka Mthombeni.
Ithemba liyasiza kakhulu andimbokodo ke ngihlele ngisho ukuthi iyona nzala abantu.
Yep.
Umnikeza nje imbewu akukhiphele umuntu, umnikeza umsebenzi akukhiphele izizwe, akwakhele umuzi, akwakhele isizwe sigcine sithuthukile. So lo themba sifuna ukuthi libusele kuyona imbokodo inyanga yalo ukuthi abathole more ukuze sikwazi ukuphila isizwe sethu nokwazi uNatali ibe ngcono.
Siyabonga kakhulu Mthombeni. Ey, ngisithandile impela lesiqubulo. Ngaze ngafisa ukuthi hlazane ngathola umntwana igama lakhe kuba uThemba. Ngaphambi kokuthi size la Mthombeni, niqale laphaya eThornwood, beniyokwenzani khona?
Kunenkosazane yaba nombono yasungula inkampani okuthiwa yiMotheo kwaudr Ndlovu waseJohannesburg, wayeumzabalazo nayo sewadlula-ke emhlabeni.
Mm-hmm.
Kodwa ushiye omabhizinisi besifazane abawu-2 ibona bengameli inkampani uMthewo inikeza umsebenzi 154 million ke.
Yeah.
Nembokodo ba-designer ba-subcontract abantu bawenza umsebenzi. So sicela ukuyobona umsebenzi ekusenza afike sabeka isitina ke nalo noma i-blocks.
Mm.
Ukuthi sikwazi ukuqhubeka kune-rehabilitation project ekhona lapho ukuvusela izakhiwo zazakhiwo ekudala. Sicabanga ukuthi kuhle kakhulu and kunawo umlando omuhle ukuthi la ma-companies aphethwe imbokodo ayawuqeda umsebenzi.
Mm.
Futhi awenza kahle abawudayisi kumsebenzi kahulumeni, basenzela bona ngezikhwepha bajuluke isizwe sithuthuke.
Yep. Kubaluleke kangakanani ukuqhubeka komsebenzi noma umsunguli engasekho?
Kubaluleke ngokuthi-ke ilegacy uma nje umama uVicky osuke sesebenzisa isikhathi eside kakhulu nesizwe, sisuke sesincelile sey'nqolobane, siyafisa ukuthi siyoncela ukuthi ashiyele isizukulwane esilandelayo. Sicabanga ukuthi kubalulekile-ke njengamanje ukuthi leya nkampani usuyayibona zonke iy'ndawo, mhlawumbe iy'ntolo zokudla nemigaqo emidala isuke yakhiwe abantu asebadlula, nanomsakazi uthole basukulwa abantu. So kuyasijabulisa ukuthi nakhona sikhona into. Uma ungabheka nje isikole iJohn Dube sesakhiqiza isizukulwane ezakanani engasekho umongameli uDube.
Yep. Wakhuluma iJohn Dube, ngiqale khona impela ekuseni ngiyobuka ngendlela esihle ngayo lesa sikole. Kubhaliwe impela ukuthi saqalwa ubaba uJohn Langalibalele Dube, njengoba usho umlando ukhona noma yena engasekho. Kukhona ezinye iy'hlokwana oyithintile mayelana nokusetshenziswa kwemali ebhizinisini. Ake uthi kunaba kuloko Emthombeni.
Ngaqala kancane-ke nami imkhatshi wakule nto ye-construction uma ngibuya kangqondo nkulu. Ikhona-ke ingqondo yokuthi uma nje uqala umsebenzi khona imali ekuthiwa ama-pre-piece and cheese, preliminaries and generalies. Uma ingena kuyenzeka umuntu azitshele ukuthi imali yakhe, kanti imali yebhizinisi. Angenza isibonelo, uma ngena u-1 million ekhampanini, mina ngihola u-30,000. Angingacabanga ukuthi sekuno-1 million. Angazi ukuthi ikhampani ino-1 million, mina ngiyakwaleta, safana ngenza umsebenzi, ngiqhubeke ngiziholele. So ngibe sibagqubuzela, sicutshisane ukuthi enye into ewisa amabhizinisi akithi ukuthi umuntu ume kwabona imali ngena ayothenga izinto angazi-afford. Ayiyeke uqeda umsebenzi kuqala, abone i-profit mese yaqhubeka. So sicabanga ukuthi ezinye zezinto ezilima zamabhizinisi akithi, kodwa siyabathuthukisa abantu ngolwazi, financial skills, ngoba yiyo nto ezosisiza going forward. Nanama-tax clearance ukuthi uhulumeni akabe sakunika ukunikeza ipayment elandelayo isakhe uma ungazange usacomply kanti uthole boyithathile imali mhlawumbe wazo endaweni zokujabula sasho nakhona ukuthi kuyingozi ukuthi uhambe endaweni zokujabula ubonakala uswipe ngebusiness card ngabo 1 o'clock wenzani ngalo sikhathi uzokulandela usazo soba senkingeni
ngoba phela uthe wena uyasebenza kanti uhani ekseni usebenza kanjani ngaleso sikhathi ukukhona nalele linye iphuzo engilithandile emthombeni le precautionary
Ibalulekile kakhulu indaba yomnotho ukuthi uma uthola imali ufanele ungagcini ngokuthi uma ukwi construction nje wazi ukuthi construction phela ungakwazi mhlawumbe uthola ukuthi ungadayisa eceleni uthola mhlambe ke umkhiqizo wama veggie uhamba kangcono ngaleso sikhathi uthola iplastic ube nendawo ozoyisusa le mali uyibeka le maplazini ukuthi mhla kuhamba kahle kwi farming uqhubeka ube nemali ukuze mhla i construction ingasakwenzeli kahle ukwazi uqhubeka izingane zifunde ezingalali ungakwazi futhi nokuthola ungadayisa futhi ubunayo umsebenzi wo construction sicabanga ukuthi umnotho emhlabeni uthuthukiswa ukuthi bayayibeka imali abantu ukuthi bahlele be precautionary ukuthi ngigadile ukuthi hayi ngoba sengene u2 million sengino 2 million hayi ngoba sengino 10 million sengikhulile inkampani ezinkulu ziyenza kanjalo bazobafaka kwi policy ayo invest umuntu siqhubuzela abantu bakithi ukuthi nabe imali yabo bayazi ukuthi isebenza kangcono muzo yitshala endaweni ezihlukene lethiwa khona isikhukukazi akufanele amaqanda siwabeke endaweni eyodwa kuzazo gcine emenga khamsele kuwonke agcinele imali wonke
khona ukusebenzisana okuhle phakathi kwakho nabakwasitha
usitha ke institution ekuyona esebenza kahle ukuqeqesha nanokubheka ngoba kubalekile ukuthi uma wenza umsebenzi fanele uqeqeshwe as well on the ground uyasiza ke nakhona ukuthi uma mvik kumele nomsebenzi weyitini ama blocks basuke bezokucwaninga ukuthi wenza kanjani umsebenzi istandards akhona siphezulu bakunikeza nama accreditation ukuthi so ungakwazi ukuqhubekela wenza enye into into ezibalekile maningi la ma institution no CIDP siyasebenza nabo ukuze sikwazi ukuthi umsebenzi wethu uhlale njalo gazetted no NHBRC siyakwazi usicaninge nabo EXA labagadi engineering kuze umsebenzi ohlele ku standard ungagcina ukuthi bakwakhi umgaqo N2 ubone imoto sesivoshwa kuma sinkhole kufanele sazi ukuthi umgaqo usurveyiwe umgaqo uzophela kahle so kwamkela ukuthi ungathatha umthamo ongaka ngeke kube nenkinga nama blogo ngokunjalo futhi
okunye mthombeni okumayelana nezemali isikhathi esiningi uma ukhuluma njengongqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu abantu bacabanga ukuthi noma ngithi nje thina sicabanga ukuthi uwena ozokhipha imali kwenziwe umsebenzi kanti kukhona ukuxhumana phakathi umnyango wakho nomnyango wezemali nisebenzisana kanjani
Ngiyabonga kakhulu ucishe umzwile uminister wezimali eveza nje ukuthi izwe lethu lino 3.1 trillion ungazwakala ngathi sihambe isikhulu kodwa sibheke ama provinces wonke isifundazwe saKwaZulu-Natal mesine population abantu abawu 12.5 million kwento ekuthiwa yi per capita allocation kubheka ikhanda nekhanda lomuntu ayanele imali ukuthi ingavele wakhele wonke umuntu ngoleso sikhathi kufanele siyobatshela umphakathi ukuthi unyaka nonyaka kuba khona isabelo zimali esuke sanele ukuthi singakwenza umsebenzi othile ngonyaka olandela sokwenza ethile sihloko siqhubeka kanjalo so si communicate kanjalo basitshela ukuthi kulonyaka wezimali imali ezizozikhatha kwisikhathi sakhona i-COVID nje imali eningi yathathwa kwathiwa kuyolwa nale sifo esingenzeka silimaze umphakathi wonke yasusa imali so ikwazi uNatal isiluza imali elako 17 billion emva kweminyaka ewu-5 loko kutshela ukuthi isifundazwe sethu kufanele sithuthuke loko okuncane sikuthola emaphaketheni asikusebenzisane kahle
sesiyaphetha Mthombeni ngiyafisa ukuchaphazele kancane enkulumeni ka-Princess Mthombeni ekhuluma nge-nuclear izosiza kanjani ukuba khona kwe-nuclear uma ngabe sikhuluma ngezokwakha
Uma ubheka nje uma kwenziwa iconstruction kudingakala kube khona ienergy noma phecelezi lekuthiwa umbani. Umbani ke isociety yamanje beyikhulu kakhulu ukuthi ezohamba ihambe ungabe sakwazi ngoba kule nto ekuthiwa icarbon emission noma ukukhiqizwa kakhulu kwentuthu engekho kahle. Uyasilimaza ispace esikusona ngento ekuthiwa iclimate condition neglobal warming. I-nuclear ke isafe yona. I-nuclear futhi cheap. Iyasiza ngokuthi even eyindaweni ezi-isolated nomthola usemakhaya uma ungaba neplant nje yakhona iyawasiza ezibhedlela le nto ezisetshenziswa kakhulu zisuke zinama radioactive phecelezi okusuke kuyimkhiqizo ovela kwi-nuclear so iKwaZulu-Natal mengase ithathe nayo okuwumkhiqizo ovela ezweni layo le-uranium ibe nama-nuclear plant noma kuthiwa mangqina kanani izokwazi ukuthi iyiphehli zogesi zingarely kugesi lukuzene emalahleni kuphela zingarely kwigesi kuphela kodwa nayo i-nuclear sikwazi ukuthi isebenzise ukuze sikwazi ukuthi sizimela njengesifundazwe
ngikhula Mthombeni msebenzi ayibalulekile emntombazaneni kuba uthisha noma kuba unesi. Ngifisa ukuguquzele intsha amantombazane angene emkhakheni wezomnjiniyela.
Amantombazane ke amancane ngifisa ukuthi ulwazi bazi ukuthi izwe lethu selishintshile, imbokodo kamagayisa iyona seqhulwini. Njengoba ngishilo nje mamviki mongabheka ukuthi imajority yomsebenzi uqedayo wakhiwa imbokodo. Kubalulekile ukuthi onjiniyela uma wasenje uye ko-UKZN uye ko-DUT nako-MUT, i-engineering kugcwele imbokodo futhi iyaphasa ngoba iyazimisela. So siyafisa ubaqeqeshe ukuthi ukushintshashintsha kwesimo somhlaba njenge-technology isidinga ukuthi yenze izinto ezintsha. Ama-robot azawuqeda umsebenzi besinganakanga, fanele bazifunde, bazimisele, bakwazi ukuthi badrive umnotho wabo uyoba sewuba safe, ngoba ba noma kuthiwa kuyavota namanje majority abantu abavotile imbokodo ihleli ihambe eqhulwini nje. So siyafisa ukuthi lide kuyona yonke umkhakha ngoba vele iyi-majority endawo lesisuka kuyona.
Mthombeni,
ngiyabusa kakhulu.
Lo bekungqongqoshe wezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu KwaZulu Natal, umhlonishwa uSiboniso Duma. Siphinde ngisaxoxa lapha noThola wakajiba. Thola wakajiba usenkampanini ebizwa nge-Microzone Trading. Kunjani Thola?
Ngiyaphila manjani?
Siyaphila nathi.
Yes,
ungomunye wabahlomulayo kulomnyango.
Yeah.
Siyafisa usichazele ukuthi singakazi ukuthi uhlomula kanjani. Yini Microzone Trading?
I-Microzone Trading inkampani ephethwe okanye ngithi engaphansi kwasisi lo oyimi eyenza imisebenzi yakwa
inyanga abantu besifazane, umcimbi wabantu besifazane, isho njengesaba ukuthi inkampani ephethwe yimina.
Inkampani empela ephethwe yimina, umuntu wesifazane owutholawa kwaJiba osuka endaweni yaseMzumbe la ngizalwa khona eSouth Coast.
Kuphi noMzumbe?
Endaweni yakaQoloqolo.
Oh, kaQoloqolo. Hayi, ukujanyana ke nasekhaya. NangwaseMzumbe Mission.
Oh, okay.
KaMoliseni.
Oh, le, ngiyabona iMoliseni. Yes, ngiyabona.
Ubona kwena ukubiza ngesiNgisi. Thina sithi kaMoliseni. Siyajabula ukuthi sibe nawe la emsakazweni namhlanje, osukini olukhulu kangaka ohlelwe ungqongqoshe umhlonishwa uDuma. Uhlomula kanjani ke la? Microzone Trading.
Ukuhlomula kwethu into engayisho nje ukuthi kwaqala from siqala nje ukusebenza imsebenzi yakwa transport from grade 1 and from grade 1, grade 2, grade 3 up to now still grade 7. Siloku sisebenza no Department of Transport.
Umuntu uma ukhuluma ngo grade 1, grade 2 ucabanga esikoleni. Yini u grade 1?
Okay, u grade 1 ila usuku saqala khona usenza imsebenzi emncane esuka mhlambe esuka kunanoma eliphi i amount yemali up to 150,000.
Yeah.
This is grade 1, and then ukusuka from 150,000 kuya ku 300,000 grade 2. From 200,000
ngokunyuka kwemali,
ukunyuka up to 500,000, this is grade 3, kunyuka kanjalo kuya ngokunyuka kwemali. Yes.
Okay.
Yes,
wenzani ke ngempela ngempela
sina into kahle hlela esifokase khona, sifokase nje ukwenzeni imigwaqo.
Umgwaqo,
yebo, senze umgwaqo i-graveling, senze nama potholes, yona into esi
nikhethe indawo noma
sisebenza kahle hle, sisebenza yonke indawo kuwona wonke ama province. Ayikho kumanje ayikho province esingasebenzi kuyona, sisebenza kuwona wonke ama province.
Okay.
Kodwa esigxile kakhulu kuyona ile esekhaya
iKwaZulu-Natal.
Yes.
Okay. Ukusebenzisana kwakho nomnyango wezokuthutha kunjani?
Kuhamba kahle kakhulu because ile Department of Transport lower like KZN ila esisebenza khona kakhulu nawo engicabanga ukuthi mhlawumbe ngoba kusekhaya KZN. Yebo. So yiwona oyi main client yethu okwamanje. Yes, as much as ekhona amanye ama client esisebenza nawo, but Department of Transport iwona okwamanje oyiyo.
Kenzeka kwesinye isikhathi kube khona la uthi khona awu Nkosi yami, yena abantu sebengiqolozela umnyango akwakanginikezi, angisazi ukuthi ngichaza ngithini.
To be fair and honest, with the Department of Transport angikaze ngibe nayo leyo challenge because banama run sometimes about 2 or about 3, sometimes bayakhokha mhla ka 10, bayakhokha mhla ka 15, bayakhokha mhla ka 30. So if payment yakho ingenanga ngomhla ka 10 iyangena noma kanjani ngomhla 15 if ayingenanga ngomhla 15 definitely ngomhla ka 30 yangena so akaze kube khona isikhathi la if ukuthi wena usubmitile invoice yakho ngaleso sikhathi
njengoba le nkampani iphetho wena omuntu wesifazane bakhona abantu besilisa abasebenzayo
abantu besike bakhona ma
bakuphethe kanjani
siphathene kahle nabo siphathene kahle as much as kubuye kube khona phela lokho ukuthi babuye baba nalokho ukuthi ene umuntu wesifazane but sesingesikhathi sisaqala sasinawo ama challenges okubuye babona ukuthi sengathi ngoba nako umuntu wesifazane but manje kwagcina kuba nakho lokho bagcina be understand ukuthi no kahle hle lo muntu wesifazane umphathi wethu so manje nje
angisikama manje kahle right manje sekho umuntu mayigula nje usuke egula kwangempela
usuke egula ngoba
yes no usuke thola umphathi
akwakunjalo futhi ke ngenhlanhla akulula kanjalo ukuthi umuntu abe nokuthi ngiyagula namhlanje akushuthi angisayi emsebenzini ngoba phela mawusubuya kusasa fanele uthole incwadi ya dokotela so awukwazi ukugula bese uhlala ekhaya ungayi kudokotela ugula okunjani lokho
usuku lwa namhlanje ungathini ngalo
usuku lanamhlanje luyangijabulisa kakhulu ngoba siyibantu besifazane nje i-Women's Day la esihlangana khona sabantu besifazane and okumnandi nangaphakathi nje einkulumeni sezikhulunyiwe ezisigqugquzelayo sabantu besifazane nangamabhizinisi ethu nangendlela esifanele sithuthukisane ngayo nangendlela esizothuthuka ngayo ngiyajabula kakhulu
ungathini ukugqugquzela abanye abantu besifazane kakhulukazi abasebasha nje njengawo
ukuthi nje siyimbokodo asivuke sizithathe sizimisele sisebenze kanzima siqhubeke business ethu sikwazi nje ukukhulisa nomnotho wethu siwase South Africa iyonkani
sibonge kakhulu wethola sithemba ukuthi usazoqhubeka nomsebenzi sikufisela nje inhlanhla nokubamsana okuhle okushoyo okuncomayo nabantu enisebenzisana nabo siyabonga kakhulu
siyabonga ma ngiyabonga kakhulu
siphindeke saxoxa lapha noPhumza umntakamlaba yena ke uhlomule ngasemnyangweni wezokuhlaliswa kwabantu kunjani Phumza
ngiyaphila njani kakhulu
siyaphila nathi kukuphekhaya
kuse Hillcrest ekhaya kodwa ubaba udabuka eScotty entabamhlophe
oh MJ's ukompaneni
yes
uyalwazi ukompaneni
ngilwazi kahle siphathela njani
uPhumza yena ungaphansi kwayiphi inkampani
uPhumza uvela kwaMotheo Construction Group owasungulwa uDr. Thandi Ndlovu naye osuke eMnambithi ngebhadi kenongesha akasekho emhlabeni owaseyasikhulisa ke ubezimisele kakhulu ngokukhulisa abantu besimama abancane ukuthi bagcine sebefike ezingeni lokuthi bayaphatha so ngisuka nje kuleyo nkampani
okay ufike nini la kuMotheo ngoba kade ngayibona le nkampani uMotheo Construction Group kangangoba mangibonga igama ngangicabanga ukuthi umlungu othile ngizwe namhlanje ukuthi hayi bo owesifazane futhi wakandlovu
yebo
wena uqale nini
ngiqale ngonyaka ka-2006 ngangiyistudent ngiphuma nje esikoleni ngangena khona as intern yokwenza in-service and then emva kwaloko-ke base ngacela ukuthi ngicela bangigcine ngoba ngiyabona ukuthi kune-potential yayingakadlondlobali kangaka
indaba ye-construction
yebo kusane-potential yokuthi kuzonyuka konke so ngangena-ke ngacela nabo bavuma kushuthi-ke mhlawumbe babebona ukuyimisela kwamangazi kodwa-ke bavuma-ke so
Phumza ngituzwile ngithe ngiyangabantu besifazane vele uthi nje babebona ukuyimisela kwami ungathi awasi
ukuyimisela kwami impela
esikoleni wenza ziphi ifoni
esikoleni ke mina kwamkuyahlekisa ngenza i-business administration
yeah
so mabe ngithatha kaMotheo bengazi lutho nge-construction but bathi kushuthi uzokhulisa i-business lethu thina sokufundisa ukwakha wena bese uyalukhulisa i-business lethu so umkhakhamo omkhulu bukusayide lokuthi kube i-business development engenzayo kanye nonokuthi nje ngibe u-relationship manager lize nama-client kakhulu ngikwenzile ke lokho ke iminyaka yonke ngu-senior project manager nje kaMotheo yebo ngikwenzile ngiphinde futhi ngibe i-shareholder khona umama wasithemba nangama-shares
okay u-project manager wenzani
u-project manager u-conceptualize ama-projects so uyaqala uye kuma-client wa-approach ukuthi ucabanga ukuthi kulo mhlaba lo kungaphuma isikole esikanje noma ngaphuma izindlu ezikanje noma ilokishi elikanje ebese bethi ke hayi siyakunika approval qhubeka kuhamba yo plana kahle ke bese usihlanganisa i professional team wonke ama consultants architect engineer bese niyahlala phansi ke emse nilenza kube i lokishi la ngempela nenza kube i project sekukhona nabazo costa as well bafike basho ukuthi yonke le project izoba ile mali so umsebenzi wami nje lokho
muhle umsebenzi wakho kungijabulisile nokuthi kanti uyi shareholder kwenzeka kanjani ukuthi ugcine usuyi shareholder
ekubeni i shareholder umama ubefisa ukuthi inkampani ingagcini kuwukuthi uyena kuphela u female shareholder okhona enkampanini mamdlufu wase ethatha ama shares akhe wasinikezela sonke wacela kanye no partner bakhe ukuthi bese benikeza thina ngoba thina sisabancane sibamnyama sisakhula okuwukuthi kuzosiqhuquzela ekuthenini siphathe kahle inkampani sikhule nayo sinikele futhi ekwenzeni umsebenzi yethu
ngempela niyabona ukuthi iyadlondlobala
iyadlondlobala impela
njengoba project manager nawe ngizokubuza umbuzo engiwubuze uthola bakhona abantu besilisa
hayi bakhona bakhona impela abantu besilisa
nisebenzisana kanjani
kunzima kona angifuni ukuqamba amanga kunzima engikufundile kule industry ukuthi umuntu uzohlala naye eklasini nifunde kodwa mase kufikwa emsebenzini kube ngathi wena awufunda uhafu yena ewumuntu osilisa wayifunda into egcwele uya questioneka kakhulu uya challengeka kakhulu ngoba kwaziwa kusa i mentality yokuthi umuntu esimame efuneka bese ekhaya umuntu abazalwa naye abantu besilisa abayifundi anyway bazalwa nayo into sengiyibonile so ifika lapha ke ibe yinkinga yokuthi ayi cha ngesikwazi ukulalela and kuba nzima kakhulu ke mawusuka i position e senior la sekufuneka khona ukhipha ama instructions uphinde ubatshele nangomsebenzi kona kuyi-challenge ngempela
enkulumeni kangqongqoshe umhlonishwa uDuma ikuphi okukhile
ngikhe ukuthi uhulumeni usazoqhubeka afake iy'mali ekuthenini le industry yonke indlondlobali benkulu okuwukuthi ke lokho mina kungitshela ukuthi sisenamathuba sabantu besimame ukuthi senze impilo zethu zibe ngcono ngokuthi singene and take part kule plan yakhe yokuthi azospenda u 16 billion ku industry yonkana especially ngoba banana la ma programs amancane like kwa transport kanye no human settlements I think usakhusizwe then kwa transport uvuku zakhe so masiqala lapho sabantu besifazane esafuna ukukhula siqala kulawo ma programs and then ukhule nawo ke iminyango up until send partnership kahle kuma projects ahlukahlukene njengoba sasenza siwumotheo thina sesiwu grade 9 GB so 9CE 8ME kanjalo sikhulile nje impela kuma industries
akukhasi
okay kwezokwakha sesifike kuzingeni lokugcina ngci njengoba siwu 9GB
okay
njengoba siwu 9CE nakwezomgwaqo sesifike kulelo zinga ukuthi sesingathenjwa ngemgwaqo emkhulu sesingathenjwa ngama bridge sesingathengwa ngeibhedlela ngamabhilidi sesingakwazi futhi nokusebenza amakhulu sisebenzisane nenkampani mhlawumbe ifika phesheya izizotshala imali zifisa ukwenza mhlawumbe oma shopping center nobani sesingena nabo sisithi khaxa nalezi ekhona ezinkulu la OWBHO Stefanuthi sesiyakwazi nje ukubambisana nabo sime nje nabo
sisebenza futhi singabona nje ngelinye ilanga kukhona imall okuthiwa yakhiwe imothe
impela sibheke lapho siyakufisa
okay sesiyaphetha bengithe izinto oyikhile wayibala mayelana nokusetshenziswa kwemali ufundeni
eyi ngifundile kakhulu mayelana nokusetshenziswa kwemali engifisa ukuthi uhulumeni mangase ayimisele ekuthenini le mali ayitshalayo noma abayibekile ukuthi bazoyitshala abayihlelile ukuthi bazoyitshala baqinisekise ukuthi yenza ngempela lento abayimisele ngayo ukuthi ilokhuzana itshale kubuhlungu ukuthi usebenze and then i-contract yakho bisho ukuthi kumele uholile in 30 days wena ungayitholi imali yakho ngoba lokho kugcina sekubulala nalabo somabhizinisi abancane esiba supportayo kuma programs ethu ngoba thina isikhathi esiningi asinabo abantu esibaqashile ngaphansi kwethu sisebenzisana nabantu esibafica emiphakathini yahlukahlukene abawo somabhizinisi abancane uma thina singakhokhelwa ngesikhathi kusho ukuthi nabo ke abasakwazi ukuthi bakhokheleke ngesikhathi. So siyafisa nje ukuthi inkosi yami uhulumeni aqoqhuzele abasebenzi bakhe ukuthi ekuthenini ukukhokheleka kwethu kube yiyona priority yabo, ngoba iyona into ezogenerate imisebenzi ngale ndlela afisa ngayo uhulumeni.
Nezokwenza ukuthi ubudlelwano benu nabantu enisebenzisana nabo buhlale buqinile.
Buhlale buqinile, kungabi nazinto inga.
Siyabonga kakhulu Phumza.
Siyabonga kakhulu.
Sifisela konke okuhle.
Eyi, siyabonga, siyabonga.
Lo besixoxa naye ke uPhumza wakamlaba ovela enkampanini iMotheo Construction Group. Sibe nengxoxo naye ke uMhlonishwa Nhloko yomnyango wezokuhlaliswa kwabantu uMnumzane uMdu wakaZungu. Azi la sibungaza khona abantu besifazane ikakhulukazi abasemkhakheni wozokwakha. Kafishane nje inhloso yokuthi kube khona lolu suku namhlanje na iyiphi?
Sibonge Mamviki. La kakhulu mawubheka isector yethu construction le yonke nje iphelele. Ngaba ama professionals laba suke kuyibona ama engineers kuze kufike laba abenza construction on site, even nama companies. Ise male dominated kakhulu, sabe kugcwele amadoda. And so even now state president kwasho naye ebeka ukuthi lendi hamsana kakhulu nendlela bese isystem yethu ehamba kanjalo. But at the same time mawubheka nathi sikwazile ukuthi siyilungise over years ukuthi kube khona abakhona within industry, but we are still saying akabi kahle ngaleyo ndlela ukuthi cha sesingamane solve nje sithi hayi sesisebenzile. Because la mawubheka mawulwa ne system ekufundwe ngayo ne system yokusetshenziswa ngayo nayonke indawo, and la usafanele ulungise nje kakhulu ukuthi ivuleke iminyango. Kusho ukuthi mawubheka nje kuthina nathi departments uqala la ngaphakathi ukuthi mawusakhipha ama bursaries behambe beyofunda mabebuya babuye bangene bathole ukuthi bathole ispace sokusebenza ba mentor bazi bathole futhi nama professional engine certificates ngophela umuntu osukeze ba professional utakwazi ukupassisa ze noma yini certify fine abe ne professional registration. So hamba kanjalo bese uthi mawuya ngaphandle ulande futhi laba sube wonke contractor ubafaka ngaphakathi ukuthi babe kuma levels abo bathole futhi nabo accreditation ekahle ukuthi ama ethu CIDP unawo CIDP wakhe unawo, but at the same time abe fully professional naye kwakheni kwaleyo lento. So ngakho sithi ukuhlale njalo sibonana kanje sengisi ukuchitha isikhathi kuma siphume site nje ephedwe owesifazane. Mawubheka isite iyodwa nje lebe sikuyona le masibuke eThonodi le project is 154 million. So nama subcontractors awu 12 asebenza nawo. Subcontractor kusho ukuthi iyodwa le ekhona makuthi abesifazane kusho ukuthi employ abantu abawu 5 per site lo muntu.
Yep.
So uyabona ke makuthiwa ke wonke lama site lawa aphethe province yonke akhona mawubuka usho job creation esukuyenzeka ukuthi already lo muntu uma yisubcontractor usho nabantu abakha abathize nabanye abasebenzi bezofika ke ma levels that is mase zofaka icapha ngoba kuhlukene imisebenzi yethu. Uthola umunye nje uzofika ezofaka icapha nje kuphela owesifazane. Afike ezofaka ama window. Afike ezofaka ilento iza se kitchen ama cabinet. So konke lokho kukodwa abantu mawuhlukaniswa kwakhe indlu important kabi mawubheka kwakheni kukonke. Because it's not as if uzobeka isitini. Omunye ukafika ze carpentry yakhona apho mahambe. Omunye afika ze roofing apho mahambe. Afika omunye sethi hayi ke ngifaka ama window ngifaka icapha phelile. So konke lokho kuyakhokhelwa ngoba kune costing ethize. So kubalikelile ukuthi umuntu angawuthathi kancane wa mawubuka imizi so siyakha kule ndawo le mizi mhlambi 750. So lo muntu ofaka icapha wesifazane lapho ufika nje sezofaka icapha yena times 750. Ofa ama window face uzofaka lezi ama window about 5 ekhona indlinye. Kusho ukuthi icost yakhe eza kuyena leyo. Ungakuthi ke umuntu angayithathi kancane nemsebenzi suke ibreak down kwakhe indlu ngoba ibalikelile. Ingabe sesithi ke manje sesingena kakhulu kwinto ze material supply. Ngoba egcina kwesuku i material supply yona ukhiya vase.
Yep.
So mawukwazi ukuthi uyibambe ngapha waphinde wayibamba nangala kwi end ya i material. Uyakwazi uyi manager ke i costing yento ngoba kwesikazi ukuthi uyibambe ngapha kanti i material iyabiza bese ugcina ungasakwazi. But mawukwazi ukwengena wonke la mikhakha esishotani siswazini bayibheke le value chain masithi value chain ekhona ukuthi ibambeka ngayiphi indlela. Umuntu angakutshela umuntu manje ukuthi i-material ngawazi ukuzenzela nokwakha kuba costly ngendlela ngithola profit eningi. Ngoba isikhathi kwehla wena la kanti iyabiza i-material ngapha umuntu afeze ukushaja nje futhi yena kakhe yena uyakunika. So sekufanele siyiregulate as u-government leyo environment khona siwazi uyi-manager yonke kube kugcina kusuka imali kufanele ihlale kuyona imiphakathi esikuyona. So iyasiza ke lento kusubcontractor kakhulu nokuthi baphathe imisebenzi bekhona eindaweni ngoba yonke into enzeka khona la na yonke imali igcinisala kuyona indawo esikuyona
manje engikuthandi kakhulu iloko okubalayo kokuthi omunye mayenza lokho omunye wenza lokho omunye wenza lokho hayi ukuthi konke kwenzo umuntu oyedwa okuwukuthi kunabantu abaningi abathola umsebenzi uke wakhuluma kancane nangendaba yentsha ukuyiqhuquzela kakhulukazi intsha yabesifazane kuyiqhuquzela ukuthi ingene ezifundweni zobunjiniyela
impela uma ubheka akhulu wasisho nje ukuthi kuyasiza uma ubheka we building inspector with not with department sesihambe sila ko 54% abesifazane kanqala sifika thina besazi ukuthi nambe
umsebenzi wamadoda
begcwala amasite yingakho yodwa kubuye kubehlupheke mase khona ubugebengu ngoba into eyenzeka ngalesikhathi qala lezi zinto ebezenzeka from 2020 nje kuza manje emasayithini impela akukho safe lapho kusekuzefana nathi provide ama-security and these are young women asuke efanele impela aseqeqeshiwe aphumaye lapha ehamba wodwa ingane zenu zifike lapha ifike ithole ukuhlumezeka but into esingayisho ukuthi ke nathi as government now ama departments we're providing security even for ngoba phela ayiphasi indlu uma ingayanga esayithini and lo delay payment yalo contractor lolapha on the ground so nawo umphakathi futhi udelay ukuthi ungayitholi indlu leyo esuke idinga so leyo nto ngakuthemba ukuthi ke noma ngiphuma nje point inoduthi le nto iyasihlupha bese into angidlulisi ukuthi cha ake bavikelwe labantwana ngoba we have just lost even during your disaster 2022 ama assessments aluza ama officials on site nje la eThekwini okwenza ukuthi ke kube ubuhlungu ngaphela manje abesakwenzeka umsebenzi apart from hijack kwawe imoto mase kulinyezwa nabasebenzi futhi these are young women and itrauma bakhona ke baphindele is unimaginable so esingacela nje ukuthi ke bona nje wabefika nje bephuma ekoleni bezongena bethola internship ukuthina bethola ukuba registered futhi for i programs abo leze development programs bahamba lohlelo ke bazibayothola i registration certificates yakhona baphumeke sibe bazi ukuthi ke noma umuntu engashiya ayimela phela abantu baphuma lapho umuntu esekwazi nokuyimela let's how phela umuntu ebecome khona u business person naye kusowe sazi ukuthi uqeqeshiwe but for thina as government we always take that one ukuthi phela i contribution yethu vese and that's why we always have to go out sipheth ama bursaries every time sibafaka through the system and this system seems to working on that wa imbeka umuntu uthakwazi ukuthi alwe lapho esayithina with effort to touch ukuthi la ngiyaphidliza la le nto ezindla nje ziwa lezi mawubona manje noma istorm shaye kangaka izindlu zethu ayisawi nje ngaseqaleni because what we are ensuring ukuthi quality ekhona on the ground is really a good quality sekuba yileyo ke mase kuthiwa kuhamba umhlabathi ke ngeke kuyenzela ukuthi phela once uhamba umhlabathi
sekuyimvelo
ke le but ukuthi imntu nje kuma kusuka umoya nje mani zezashayeka nakhona kwi-tornado la utho ngathi kodwa uyayibona samile samile khona kunjalo ngubonile
uphahla kwezinye
uyabona sengisho wona ukuthi kuyatshengisa ama-professionals ethu akhona mawakha nje kusuka kwi-slab bakhona uya kuyilento wall plate bakhona i-roof bakhona bayaphasisa lapho ngaleyo ndlela and so yilento esingayisho ukuthi laba sube semisana nabo bangabi nawo bahlukumezwe phela omunye akathandi mase cha umuntu oyifaka invoice omunye ebuka lozo oze sayithini ubuya ufuna ukusabisa kanti manje ngeke ayisayina ngempela ubuyazi ukuthi certificate yakhe iyona ezo affecteka lapha evuma umsebenzi ongekho emthethweni so engisho ngithi ke umphathi uyacela ukuthi usisize ngoba phela uyasizama nje sibuyela back economy ibuya nje ubona kwenzeka kushunquthula i-construction industry yona efana ingene kakhulu kule effort ukuze kwazi absorbe lokusho lezi young people abaphumile sebatrainer kumanje khona skills program isiqalile in all districts esibathatha abaphume kakhulu labo grade 8 grade 10 aba drop out sithabeze bangenile bayazoqalwa ni trainer so babiza nje nayo ukhozi olibiza nibabona ingane zenu eyingene kulolo hlelo lelo ukuthi about 1000 of them esiqala kulonyaka with the funding esithola ku National Skills Fund ezobisiza kakhulu ukuthi siba equipe and various programs kakhulu ku house construction nabanye benza i management yakhona ngalohlelo so asibayekileke laba abachithiwe ukuthi bayekile ukufunda siqala ngabo nalabo abaphansi manje asathatha ama graduates diplomas sesiya kulabo abathathwa ngoba ama drop out
sithi cha
now and football abayimisela impela baqaqeshwe nje umuntu and bayimisela ama athena ama course akhona ngoba umuntu bayise kwi project abe ngene classini kwi project abe ngene classini uma iphuma lapho uphuma ne equipment yakhe uyazi ukuthi fanele baqhubeke basebenze kulama site ethu lawa bebese besebenza ke manje as ama consortiums esiswa for swa forma lapho Yeah.
Manje siyabonga kakhulu ukuthi siqoqa nawe. Sibonge futhi nokuthi umnyango uhlele lo mcimbi ongaka ukuhlomlisa abantu besifazane kakhulukazi ngakwezokwakha. Siyabonga kakhulu.
Yeah, sibonga.
Besixoxa ke nenhloko yomnyango wezokuhlaliswa kwabantu umnumzane uMdu wakaZungu.
Mr. Sosebo, for that education on what opportunities exist within the maritime sector. Bengicela uMs. B. Gumede, Senior Accounts Manager at Itala. We need to really consider finance opportunities for businesswomen, for women in construction, and I trust that from her brief presentation we'll get some idea of that.
Okay. A warm greeting to the MC, Mr. Sboniso Duma, the HOD of Human Settlement, Mr. Zungu, the Councillor, Ayanda Ndlovu, and I would just like to sum it up with that old protocol observed. I greet you all, but mostly I am so humbled and appreciate of having this opportunity to address you today and to actually so many women in construction. I didn't even realize there were so many of you. And ngihleli la ngiyatshela ngithi oh kusho ukuthi abantu besifazane banemali because they don't come abaningi kangaka to come and ask for financial assistance. And I would like for you to give yourself a round of applause because ayike explanation enginayo because I'm sitting and thinking ay bo baningi kanje but they don't just come through. But I'm hoping by the end of the discussion so wazi ukuthi ngazi ukuthi what is the issue and mhlambe what is the problem with you coming because there's a lot of men who come through bezofuna financial assistance and uthola ukuthi athi uhlanganiselwe iadministrator yakhe umuntu wesifazane. So abantu besifazane ngiyazi ukuthi they're very good in putting information together. So we also would like nje to just emphasize ukuthi iTala is available. Mina I come from isector ka commercial property, structured finance and procurement. So procurement specifically is what we're going to be discussing at length here today. Next slide. Next slide, please. Thank you. Yeah, so ama products that we currently have available. However, it's not limited just to these things that I'm going to be mentioning. As long as your business is financially viable, we are able to assist you. So we have commercial property. Commercial property usually see finance corner. If let's say you have a property at uyisebenzisa and then usuyabona manje ukuthi ngoba ibusiness liyakhula and maybe you're tired of ukukhokha rent, you can transform your rent to installment. Sikuthengele lelo property if it's available. We also provide financial assistance if kukhona mhlawumbe ibhilidi ofuna ukulakha, which is commercial property development, and as well as other types of businesses that are in the commercial property space. We have structured finance. Let's say you have identified a business that you usually what's happening is abantu bafuna ama business which are BEE compliant these days. So you find that white people are selling a portion of their businesses to black people. So what happens is let's say ufuna ukuthenga a share in that business or to buy that business outright, siyakwazi ukukusiza with 100% funding. We have procurement finance, which is where you have a contract or an order, usually ama order, supply and deliver, or construction, ablution facilities, and different types of department of among the department that are outside the ones that we are attending now today. We have asset finance, where ufuna ukuthenga yellow equipment, amo grade a OTLP ufuna ukuthenga ama truck mhlamba uthole li contract from abo AfriSam and the likes ufuna 60 siyakwazi ukusiza ngaloko. We have agriculture and agro processing if you want to purchase a farm, and if you want to doing agro processing mhlamba ufuna ukuvula abattoir and the likes. We have microfinance. There we are dealing with transactions that are below 500,000. We have a franchise finance. Maybe you've identified ukuthi ufuna ukuba a franchisee and ufuna u approach a franchisor, hlapheka KFC or Shell, whichever franchise officer ukuthi ungene kulona, we are able to assist you. So we have two funds esibolekisa kuona. We have our development fund. That is money that we take from economic development. So it's called the Enterprise Development Fund. That's one we're currently borrowing at a maximum of 15 million. But njoba nibona projected there, depending on the stage of your business, we can go up to 15 million if your business is 5 years and above. When it comes to the best part about Lima Liaga Economic Development, Tourism and Environmental Affairs is that Ibologa at an interest rate of a maximum of 9%. If you are youth, you are a woman, you are a person with disabilities, it's even better because we corner was ukthola at least up 4%, which is fixed during the term. So for that fund, there must be at least 51% minimum BEE compliant. We also have ITALA fund, or we also call it the IDFC fund. That one we borrow at a maximum of 35 million. E-learning rate akhona e-linked to prime. So we would look at things of what you're holding, how many jobs you're going to be creating. The security that you're going to be providing is not necessarily a huge part of the way see calculate a pricing matrix, but it's one of the things that see big eye. And we also check your credit profile. There, finally, we need at least 30% minimum PE compliance or level 4 contributor. Okay, so there are certain criteria that we look into. First and foremost, we look at that your business must be registered. Siyazi ukuthi bakhona abantu who work as ama sole proprietor, but sike sithi thina preferably cela ube registered, because the National Credit Act considers reckless lending ukuboleka imali under your personal capacity. That's why we always request that you register a business. The person obolekayo fanele ube a South African citizen, abe compliant with the tax, and must be within KZN. ITALA to KZN iphela. So preferably ama projects ayenzekayo fanele kube ukuthi are within KZN. However, kuye kuyenzeka ukuthi uthole umuntu ukuthi ubase like KZN, but kukhona mhlawumbe iproject inyana ayitholile outside. We look at the development impact and the revenues and the profits ukuthi azoza khona la ETALA yini. Okay, and then obviously the project must be financially viable. I'm yet to see a project or a construction, BOQ, when it comes to the revenue and the costing as well, which one that is unviable. So the person and the company must be solvent and not be involved in illegal activities. At least one partner of the business must be hands-on. The reason why we constitute that is that mostly of the time, if the business is not, there's someone who's not hands-on, a project, so we emphasize at least kube khona umuntu who is involved in the business. Slide. Okay, as I mentioned, when it comes to security and collateral, ETALA, there is no collateral, especially for our projects, especially in the construction. What we do is we ring fence the project or the financial viability based on the project. So we would not we have a situation where we require security or collateral. But if we're not under but these are the securities that we would accept. But however, when it comes to construction, aiki security edingeka lai. Thank you. Next. Okay, so these are the business plan criteria elements that we look into. So when it comes to management, we would like to see ukuthi, let's say now lawa skills lawa dingekalayo to do the project that you would need. But you would have to see ukuthi now you need a supervisor or foreman who is able to give you the necessary skills for logo office ukwenza. Ngiyengisho nje ukuthi I love it bengibona mhlawumbe umuntu osifazane khona omunye umama nje umamncobo uhlele fika egcwele upen ngisho ngithi I like her because uyakhombisa ukuthi hands on futhi uphume esayithini ngiyamphazamisa njengoba khona into engiyifunayo again. She's always a pleasure to meet. And then marketing, well, in the cases of construction isikhathi esiningi umuntu usuke enikeziwe iproject nelo, so that is the market le asuke si a server. When it comes to financial viability, we want it clear. Usually i-revenue isuke icacile ngoba izohambisana ne-BOQ. And then ama expenses ke lawo asuke uwabona monthly, sifike sifuna uwabona ukuthi a-justified kanjani. For instance, if uzoba nama-salaries mhlawumbe a-100,000, fanele sibone ukuthi okay, o-foreman abangakhi, CLOA noma awubone aba-involved in the business nokuthi ufika kanjani kuleyo mali a-100,000. The technical evaluation of things would be stipulated in the BOQ because iyona esitshelayo, as well as the award learning as you ukuthi uzosebenza kanjani SIT.
Thank you very much, Mr. Pillay, for clearly outlining the processes and the ways in which contractors can apply. As you mentioned, that they can apply through the portal and the information is available there. And I'd like to then move on to Mr. Ngwanyana. He is from the Construction Education and Training Authority, CETA, to talk about industry transformation and capacity building.
MEC, Mr. Duma, Reverend Tlego, and the HOD for Human Settlement, Mr. Zungu, and the HOD for Transport, Ngiyan Bingelele. Ngiphinde ngibingelele onke ama stakeholders akhona kule hall. Firstly, ngizocela nje uku-apologize for our CEO, Mr. Shezi. Mr. Shezi is at our head office in Midrand, bane meeting with the senior managers, even the managers at Agma provinces. So this morning I received this email which let me come here and represent them. Okay. So shortly, ngizonazisa nje ukuthi ama women in construction anga benefita kanjani kwini kwisitha yethu. So ngizo mention nje imsebenzi esiyenzayo as a construction sector. We accredit the training providers. We do have accredited training providers, but very few women are accredited in construction sector, and I don't know why, and myself, I'm not happy about that. When we accredit training providers, we currently work with QCTO because some of our programs ase moviwe from construction sector ase ka QCTO. Another function here to see funder ama learners in various skills program from ama apprenticeships, learnerships, internships, etc. We accredit ama training providers. We accreditation ama training providers. We now work hand in hand with UQCTO. There are some of the programs angasa accredited to construction sector, but ase moviwe aya ku UQCTO. Those people who attend ama workshops, they'll understand this. And then we also develop our qualifications under a construction industry. When we develop our qualifications under a construction industry, we work with our employers under a industry. They will see a need of the qualification, and then they'll come to the construction sector and talk to construction sector and say, please assist and develop this qualification. We want our employers, our employees to have a skill in this part of our work. And then we also allocate discretionary grants. We advertise discretionary grants so that our training providers can apply for them, and also for the employers to apply for the discretionary grants. For those people, for those women who are here, who are not accredited with CETA or QCTO, they can still apply for the funding. What will happen, CETA will appoint a training provider who will train on your behalf. And then after the training has started, CETA will monitor these projects. We can't give out imali and then masasiyahlala ema office. Siyahamba ke so monitor ukuthi there is training taking place and the ama learners are placed kuma workplaces are correct. So senzanani ne workplace approval. Ngoba previously ama training providers ethu abenalo ukuthi anokuthi athathe ama learners awathathe awafaka ema officeini i-learner ade yenza mhlambe i-building and civil construction national certificate uthola ukuthi le learner isiye server ID laphana ema officeini ayo noma i-photocopy amaphepha laphana officeini lani le training provider leyo challenge ke yenza ukuthi kungabe ama training providers angayitholi ini ama workplaces to place ama learners is because some of the employers are with construction awafuni ukuthi accept ama learners azofunda in their workplaces. So MEC and the NHOD in all these projects which are running around KZN, siyacela ukuthi those people abasuke be-applyile befuna ukwenza lo msebenzi nibanike enye icondition eyodwa ukuthi we can accept your application to do this work only if you will host the learners who are doing construction qualifications. Okay. So when learners are placed in those sites, we also do the workplace approval, because most of our training providers, as I've mentioned before, you'll find that a person has been doing apprenticeship in plumbing, but now the person is there in the site where they are doing building. So we make sure that we do workplace approval. After that, we do the certification. For those employers who are around here, if you want to employ people and you are not sure that the certificate is valid, you can call our provincial office just to verify that the certificate is valid. Okay? So we fund learners through our bursary. We've got our learners are fund a construction sector, go Mangosuthu, go DUT, etc. We also assist with learners. Those learners think about undergo an internship before they get their diplomas. Now we have our sister, Woguti Sba Nige funding, Bahambe Beaguma. Construction companies bathole leyo internship. And we also assist by providing our learnership. Lastly, we also fund candidates for those people who are from universities. We know that a person from university, if ubenza a degree in civil construction, akayikaza phume nje ayo constructor ini a bridge. Lelo bridge lingawa nathi. So fanele aqale abe kwini kwi candidacy asebenze nama qualified experienced people until abhale some certain test until but no you are now ready to go and work on your own. So lastly ku MEC I've got a request ke le bengengayisha eqaleni ukuthi please if there are projects in the construction request those people to allow ama training providers ukuthi ba place ama learners abo bathole I workplace experience. Thank you very much.
Siyabonga kakhulu ke mlaleli ukuthi usinikeze indlebe. Siyavalelisa ke kulolu hlelo besilethulela ngelokuthi izinhle umnyango wezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu kwaZulu Natal ongaphansi kukamhlonishwa uSiboniso Duma. Sikufisela ke impela sento enhle enokuthula. Abafihlayo inkosi benabo bafihle kahle, ithemba labo balibeke kusomandla.